Mapenzi si kulima vanilla.
Fresh out.
Wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula. Formula. Mapenzi si kulima vanilla. Wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula.
Now
formula.
Hey. Who say siko romantic bad man? One call away na kuja sharp mami. Sharper than Gillette, chop ndani. Nachukua jiko nikajisevye nyumbani. Kihalali so illegal like a drug money. Ya so sexy, killing them like a drug money. Your hips don't lie like a shotgun. Wallahi, I don't lie, I be rob money. I talk to you slow tempo, no rush. My wife to be my baby, my crush. Sinaga mbili ni one way, no bypass. Pesa tumia ni my cash.
This is a definition ya kupenda kupindukia. Kufa kuoza na kupenda kupindukia. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, silipote. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, silipote.
Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula. Formula, formula. Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula. Formula, formula.
Tushuke manta, moto zimelia. Moto zimelia. Tunzetu manta, moto zimelia. Moto zimelia. Tushuke manta, moto zimelia. Moto zimelia. Tunzetu manta, moto zimelia.
All love is patient, love is kind. Get the spiritual divine. Loving is a fan your cracky. Loving is a fan your daddy. When you're nashindo could define. You keep on searching, you go find. I don't see siku kata keki. No, I talk you want to bring it.
Hey, kuna sifa kuu za mwanamke na kuna sifa kuu yako. Nawe una ukuu wako. Wana miguu sijaona mguu kama wako. Wana viuno ila sijaona nyonga kama yako. Akili kama yako. Roho nzuri unawazidi hata marafiki zako. Heshima sana kwako. Mijengo mingi ila nyumbani ni kwako.
This is a definition ya kupenda kupindukia. Kufa kuoza na kupenda kupindukia. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, silipote. Mawazo yangu yote ni juu yako, nipoke. Na macho yangu yote ni kwako, silipote.
Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula. Mapenzi si kulima vanilla, wala kucheza na mpira. Mapenzi hayana formula, formula, formula.
Tushuke manta, moto zimelia. Moto zimelia. Tunzetu manta, moto zimelia. Moto zimelia. Tushuke manta, moto zimelia. Moto zimelia. Tunzetu manta, moto zimelia. Moto zimelia. Tushuke manta, moto zimelia.